famoɗo e garke on ɗon kettino Habrou Suka ummator studio kala goddanta on gettiri mona ko Habaru o Aissa Maddo de Monde Abdoul Mouni Fof mo Abdoul
jamni o lekka Aissa Habarouji ɗi e gaddanɗen sukaɓe ummatore alal o
nder Habarouɗi ɗi hannani min puɗɗira e dow yiilaaru firta ko e ko sukaɓe rewɓe hooreɓe gaɗi toon en dan Agadez nder yewtere pindiro meɗen min gadda e tariki suka ummatore gimowo tawaɗo nder wuro Dosso hano wakkati mumen kantiranayi on fijoji men ko coññinol ɓalli bandiraa colab afrique sirike batu jooɗo kaalen geƴƴiire wittiine toon en dan chambre de commerce et de l' industrie du niger
no njaati waɗi ayso batu jooɗo kaalen ngo colab waɗi guudu ni fa hannden colab waɗanagu ni ngam wallirde ko watta cingol campagne ji ko sukaaɓe ummatore gaɗo nder cakantaraji leyɗe sahel ɗenna sukaaɓe ummatore leyɗe sahel ɗe ennan du ni ɗuɓɓe gari to batu jooɗo kaalengu enɗan kettino ko feesal aboubacar waddi firta e ɗengal fulfulde
pelle tati médecence africa ird kañe bonde innov kamɓe woni ko hawri waɗi hawrtewetende colab afrique ndenno ɓe gaɗi du konna batu jooɗo kaale o enna gam batte haaldude e sukaaɓe leydi sahel waɗoɓe golleɗi koye mumen ɓe gatta sanne gikke mabɓe haqqilleji mabɓe e dow fi on endam ɗum waɗanaɗo endan galle ñemen bowel job tindinowo noon kawjiɗo médecence africa on enda
l'idée de cette table
ko tuugader pottal ngal woni haalaji lobbi gaɗe dow filla cingol campaneji nder sahel min ƴewan ɗiya goni laabi kanuɗi tokke ko sukaɓe ummatore keɓa mosolo dow koɓe woytorto
dans l'entreprenariat
kamɓe warɓe fotti e hawriterde endan ni ɓe mbi hono irɗu e bandum hunde noon ko wooɗi sanne yaade e sukaaɓe ummatore ɓen endan
batu jooɗo kaale o nafi sanne minen sukaaɓe ummatore joom en campagnie ji laatiɓe wawtugo no tawda e saɗormaji rafi andal dow gollal ngal ndenne seni miɗen goodi neɗɗo gooduɗo andal dow majjum ɓurdemin sa'a mawɗon
c'est déjà une chance
ɗi golleji no laati hannde nde endan ko sukaaɓe gonno jiɗa ɗum subaka allah fuu
bannira toon enda Agadez sukaaɓe rewɓe hooreɓe e cirike sigila yiilaaru firta ko e ko banniraaɓe maɓɓe ko wadda baylol gikku heɓo nder burnam maɓɓe kasan ɓe keɓa golleeji ɗi ɓe gaɗi ɓe kunta haajuuji maɓɓe
noon njaati waɗi aysa nder yiilaaru firta ko e duuduni faa hannden ko wona no tefe nder mum kan woni ko watta sukaaɓe ummatore rewɓe de endan ni keƴora en kettino ko anise karim waddi firta e ɗengal fulfulde
eɓe keewi sukaaɓe rewɓe e ummatore waɗoɓe lumaku warɓe nooti no dagal ngal siko saabi ko batu o waɗa Zeynab Wali kam wonno hoorejo sukaaɓe rewɓe hooreɓe ɓen en
nous avons jugé utile min koƴƴaniya waɗango sukaaɓe ummatore ɓe Agadez tindi rewɓe buloɓe no gaɗa cookaku dow laabi e connol kulle gom ko himɓe no ƴeewa e maɓɓe kan woni eɓe sentini ndenni minen giɗi min pantinaɓe ko neɗɗo e hoore mum no waawi heƴa hoore mum fara waɗugo cookaku
gaysata Ousmane no waɗanno lumako muɗum yoppino o wi pirto koyngol waɗi o warti e gollal ngal en
ina sana'a tuyatinaki
cookako gaɗanmi kulle kan kagammi dow laabi ko himɓe ɓangeere amin puɗɗino jance an sey accumi senten nangi kam nde joni allah e tendinoje ɗemin gaɗana mi faami ko cookako sentinaki fanɗata ɗum ndenni mi fuɗɗam miɗo waɗa cookako an ngu ngam mi heɓa mi heƴa hoore am
kamɓe sigiliɓe pirtol koye tindi ɗi endan yahde e sukaaɓe endan ni ɓe muyaynani ko wata ko tawe himɓeje moƴƴete jikkuji muɗum en e alhaaliji mumen
bandirawo joni kuma wakkati yewtere pindiro meɗen noon tomin pay waddurde tariki suka ummatore Abdoul Nasser Issifou moɗum ɓuri annude e wi'e sinek duuɓi makko laso imma jeetati nder wuro Dosso o tawa
noon jaati waɗi aysa Nasar oɗu ni fa hannde nde en daari dalila ñañaku makko gu endan ni e tittinkinaku makko gu o woodi gu endan ni fa hannde waddi ko nder huɓɓere Dosso do endan ni himɓe no dikki tammude mum en sanne har kodarta fillo gaɗol jimi makko ɗi enda en kettino ko nana Hadisa Hassan waddi firta e ɗengal fulfulde
Abdoul Nasser Issoufou omo woodi talki ko wiyete licence o endan ɗiɗi ngolto ngol kay dow fi limore ceede ngolto dow fi moƴƴingol kulantareje jamanɗe endan ɗum fuutu konna ni o yoppi ɗum o wari o naati e gaɗole jimi e bami
mi acci fuu jonɗo e tokkitaade jimi miɗo moƴƴina jimi fonditidde nomi heɓa golle gaɗol filimage e montage en fuu
Abdoul Nasser ni o tawɗo jimi ɗi enda e baabi kono ndenno o fuɗɗiri du yidde wadde bomi rap fa o waɗi jimol mbiyetegol yarinya.
Je suis né dans la musique, mon père.
Lay jimi de mami kadi abba an no jimo ono den bimi kan dume waɗi komi natta nder jimi ji gande leñol an gam mi jiya kena doso ni puɗɗirmi jimol mbiyetegol yarinya.
Mawɗo makko Yusuf Idé wi no andi omo woodi yaade yeeso lobburu.
Il a commencé au club.
O fuɗɗana gurda makko nder jimi yeeso am. Woodi du no jirum battane makko ni o latoto jimo mawɗo.
Un grand artiste.
Sukaɓe ummatore waɗoɓe jimi e bami ɓe gallure doso eɓe godi caɗale ɗum wonno ko Abdounasser Issoufou fammin ɗo enda.
Studio tan jaccani min kamɓe nokku to gollal ngal watte. Gam wawtugo miɗen jiɗi waɗande sukaɓe ummatore doso batu deyi ɗum ɗon heppori min.
Abdounasser Issoufou oni on wodi gollal ko watto dow machinaji nder radio Fara A mo doso.
Aissa joni sey naata nder fijoji coñinol ɓalli.
Har ko darta fijo coñinol ɓalli sigila lattol bal ko rewɓe tefa kupu oni no tawa nder golle ɗe feni futu wonno waɗa gan ɗundu ƴamirore de FIFA e makaf waɗi.
Ɗo maraɗi ni Aissa de en daari du fa handen dow lawol gotol gol e nder ni pelle jeegom latoɓe balka en je kawro to anden gaɗi fijoji mumen gan tefude coupe leydi gattaɗo anden. Aissa mi si o duni fa handen no latoɓe bal no nder fedde AS garde national nani ko wi dow latol bal sukaɓe rewɓe ɗo anden ni leydi Niger.
Latol bal ko rewɓe ɗum endan ɗum wattama ni e gollal fedde hawji latol bal leydi Niger saabu ni fedde latol bal leydi duniya FIFA kañum e kafde Afrique fou no tilsini tawi ɗum waɗama ɗo endan maradi ko watto pelle jeegon ɗe rewɓe latoɓe bal Niger kañum goni ko yehi fottoyde gam batte tewtugol coupe mo leydi ndi endan. Aissa Mossi goto e fiyoɓe bal fedde latol bal nde rewɓe garde national o wi jon oni latol bal ko rewɓe ɗum endan no henkandu kono no yaa yesso ɗo leydi Niger.
Min ɓooyi e latol bal woɗi yettore Allah latol bal ko rewɓe yaadu yesso heɓama nder mum sanne ɗo ley Niger. Mi heɓi yaadu yesso nder mum gam mi laatake soogeru woɗi du ley latol bal tawami nder sooge ragal ngal fa hande. Latol bal ngol min gatta ñamaygol lewru fuu min joɓeten
ko ɗum saabi ko maraɗi wala fedde rewɓe latoɓe bal nde lawwali garba docteur kawjiɗo filla kon darto pottanɗe ko feni fut no famina en ɗo
c'est pour répondre
gam notade dow komin ƴama ɗum waɗi komin cuɓi région maradi o min kisake darde du fey ko no woodi sukaɓe rewɓe latoɓe bal ley région maradi min jii ko rewɓe kewa e latol bal ɗon sanne min mbi tamma farto birdi ɗon no ma ɓontinadene ndenne ɗum tawa kena gan tindinde nimɓe région o dow filla latol bal yaade to rewɓe
du football par les filles
latol bal ngol timmoytanani alal ngal endo.
Ɗo min kantani o habaruji amen sukaɓe matoro mi yetti kettinaki on kettini men ɗon giɗi yettinako habaruji on ñoɗon low laya RTL 3 ɗiɗimma jo on joɓata buuɗi bagoo segue ɗire godi on keyari.